DJShowster.com.
Byron,
on the beats.
Pekanya kwa tili ya shireni Helo enshi tapa ya pitile Yesu alishile Inganda ale ikalamo no kuya kukalile Bemba ya lifemu pepi no kwa bantu bali Ichin kupiti mukuba funde chebo futi Helo afikile alibebele filangililo Ifiale nkele wa umfrikisha isambililo Babu fumu wa mumulu ati wa mushilo Na kube fifia wa shile baba nesubilo Bakutala abalile poku londolola Palika tanda wambutwelo abasobolwela Nanguchali mwakubela tavale ilula Fiala ngile fiatibantu ale londolwela
Amalulile
Hatishane
Elo Yesu asosele kuchintu wingi
Imbuto shimo Shapo nene pamawe apapa shali sandi Echo kukasuba shali pide Shimona shena Shapo nene kushila na shota shakulile Bantu fiuni shonse fiali lile Liena shimbi Shapo nene mumiunga nevi miunge fia kulile Fiali tambi lile Lelo shimbi mumushi di usuma Shali kulile wino nevi sabo fiali tuele Yes
Uvamu konkelea wasami Ati mwemfumu Mwalo shamwi Elo uvamu konkelea wasami Ati mwemfumu Mwalo shamwi
Yeah, ayo ama sidi ya basemu fienge chewo chandi Kutiki sheni peni kwa matumwe bantu bandi Imbuto shapo nene bama weshi mini nako Abanto bonfwe chewo chandi basta baba nacho Deni bambi chewo kumutima baba nacho Batita bachi bonfwe bantu devo abanavo Elo bambi bali sunga chevo kumutima Balachi bombe full time kwa bolo kushima Kwa isa mavimbi hard times no buchushi Ichevo mumutima disapia kwa tichushi
Uvamu konkelea wasami Ati mwemfumu Mwalo shamwi Elo uvamu konkelea wasami Ati mwemfumu Mwalo shamwi
For preachers,
yeah.
Watch out for part two.
For part two.